yiɓe kooƴowa koseele faa nder gure ɓe ngadda siire ɓe njiilo ɓe conna. So ɓe conna ayi kosan ɗan no bonanno, ɓe waddan ɓe litriji kamɓe ma so ngaddi kosam. So conna ngaɗi leriji ɗiɗi conna e ɗan bonanno. To ɗum waɗi men ngaɗi ga ɗisugo cuuɗi kosam ɗin bo iɗi gollida hiite ngen nge naange jeetenge solaire. Hiite ngen kam woni min ngatti congélateur ji nder cuuɗi ɗi, sai imin ngatta ɓiɓɓe fulɓe ɓe porporiji njaha no pilowo kosam nder gure. To pilowki kosam ɗon ɓe kooƴowa litriru ton nder gure, ɓe kooƴowa e nde hewre. Min hooƴoɓe ɓen 2 litre fu ɓe ngoodi laso. To ɓe ngaddi ɗon to suudu kosam nden, to suudu kosam wo'ini wartiri ɗum yawur na waɗi fromage no sonna keɓe ɗiɗi, ɗum woodi potiri yaago yiyaɓeɓen. Ngam so ɓe tawi e nder gure maɓɓe ɗum sooda litriru ndun hewre, yeyyaɓe goo no ngoodi ɓe litriji nayi na joyi. So ñande fuu ɗe heɓa keɓe joyi na keɓe jeegoo, alhamdulillah. Sukaɓe ɓen kooƴoyɓe gadduɗo litre fuu no woodi laso. O to goo ɓe ngadda litriji 50. Yeyyaɓe wonɓe ɗon no njooɗi no ngaɗa yawur on no keɓa sanne baraje ɗuma ɗum. Imen ɗon ustira ngam leydi Niger no soodowa kosam poudre hitande fuu milliardiji laso e joyi. To ayi ɗe fuu ceede no gonɗe no bonne no kooƴe no jaare e leyɗe yaasi. So en keɓi en ngaɗi sigiri e lobbo, iɗen ngoodi nayi iɗen ngoodi kosam, hana so e tawi on piloyke kosam leyɗe yaasi. Sigiri on en mo min ngaɗi toon ɗum ɗum dogonduɗi marchi sanne faa tawama himɓe banque mondial njahi toon ƴeewi, himɓe 3 njahi, himɓe MCC, himɓe PPAO, himɓe ministére ji projet ji sanne ƴoyɗi faa leyɗe yaasi no njaha toon no ƴeewa. To joni ko ɓe ƴeewi ɓe tawi ɗum waɗi mana sanne. Iɗum ɗon iɗum waɗe nder leydi Niger fuu, projet ɗin jeyaɗi fuu tawi ko mo maɓɓe toon to har toon to gollata no ɗon no waɗa iri majjum.